so binyize tunolira Uganda nesomewa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso ebirowoozo binyize tunolira Uganda nesomewa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso tuyina nusu ataanu oba zigula gyensangi zino ate obuzito bw'essente bwaliguze butandikirawo omuzadde awerera omwana n'asoma n'amala omulimu twalemererwa ennyennyo atandika okunywa ng'oli newuniika n'ensomerwa abannayuganda tuli mumaziga ebintu ebikulwa byonna twabyongeza we baagalira birowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga mubiseera by'omumaaso wano tusoma ebitabo ebikulwako emirimu egy'okukola bw'osobako ewagundi bakisa kimu nti twajula ddadda amabanja mangi olwa covidi ofiirwa emirimu engeri ng'eyo twadda ku mirimu okukola batuuka obaganye entakera bazimbye kampala ennaku zino nanyiriranga naawe bw'omulaba
mazima
alitwala obudde okakasa aliraba obuzito bw'emisomo ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga mubiseera by'omumaaso ekibuga kikyuse luno n'emirimu gitulemye okukolamu kati amabanja ga bbanka bazitusaba tetunabakolawo ogwo mwaka gwa covidi mwalimu ebitisa bannange abeegaananga abaabwe ng'okuba obulwadde bwa covidi kati bwamala okuggwa tebikolagana kaseera kano singa kyalo kati nga butulabye obulumi bwa covidi
mazima
akadde akaliwo essaawa eno tukakozesa okulengera mu maaso okula ekibanja leero kati n'owoleka kitundu wovudde nga wayisa akaseera kati osanga nkaya kitundu ekyo sekulu olukedde kati labagaga okulagula ekibuga alitwala obudde okulaba aliraba omugaso gw'ekyalo abaga ne bakola nnyo nnyo kubeeza ebiseera by'omumaaso naye emijiji gy'ennaku zino babitonze bagulamu motoka ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga mubiseera by'omumaaso bali baziikawo ennaku zino nga mutunze obutaaka bw'ebijja tudobonka n'ennyennyo bulibawo mubika n'eŋŋanda teri kinyiza bantu kati n'ebintu okubyongeza ebbeeyi ebyalo byaffeeyo bajinnyo bafiirayo obulumi ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga ebiseera by'omumaaso ebirowoozo binyize tunoolira Uganda n'ensomerwa ebuuza wetulirero kati tewetulaga mubiseera by'omumaaso era byabafumbirwa mubika batandika okutambula abaana ate obukulu bw'omusika ne rubuka tebalina ssente ndabye efamiri ez'enjawulo nga bakayana olw'okuba ebyagwa eyafamiri okubikola yalooza bumu ebiseera by'omumaaso twagala Uganda eno okufuna ebiseera by'omumaaso temuneebuuza abange zenkeke azaaliwebwa